live your life if you don't love me.
Ay, 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 ay.
Mapenzi gano nani stimulize kutopatikani kwenye line. Nikiulizo na paniki
wine.
Nda mungine najuliza wine. Kivipu na nikosea kama misamba na vinuka wine. Ni wapi sijafikia Aishani laza sana machokodo. Nikiamine tarudi umtai. Nikimulizo kwa wapi nafika mara moja. Nimepita sehemu one time. Nilijinyima kuvaa, nilijinyima na kula, ili mradi apendeze yetu. Nikajitenga na ndugu, nikamvumilia bubu, ili niwe na yetu. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanipa mengi makapi. Nilikupa penzi, ukanilipa machozi. Yala niwe mapenzi. Why love? Why love? Why love? Yala niwe mapenzi. Kama kupenda ni dhambi, mioa moto ni tena janam. Kama kupenda si dhambi, misi wa moto ni siyo wa janam.
Mie mlefi nimelewa penzi lake, bado kuyumba yumba tu. Licha sijiwezi nikanywa roho yake, nikamine takwa wangu tu.
Nikimwambia tutoke wote hataki kwenda, wakati nje ndo mambo anayapenda. Kutwa na viremba ndani kama mke wa mpemba. Maharage si choroko, lazizi tena mona twalitoa poko. Yangoso mpengoso, tumepanda epo ya nini tufune koroso. Nilikupa moyo wangu ila wapi, wewe ukanilipa mengi makapi. Nilikupa penzi, ukanilipa machozi. Yala niwe mapenzi. Love is sweet with you, but without you, it's hard.
Comic Slicer.